Yabeka phansi yaze yakhala izinyembezi, izinyembezi.
Nomathemba,
Nomathemba, wangishiya sele ngingedwa kuNomathemba. Nomathemba, wangishiya sele ngingedwa kuNomathemba.
Mama,
uNomathemba wami,
mama,
wangishiya
usegolile.
Sele ngingedwa kuNomathemba.
Mama,
uNomathemba wami,
mama,
wangishiya
usemnambi.
Sele ngingedwa kuNomathemba.
Simnambi.
Sele ngingedwa kuNomathemba.
Sekhulu uNomathemba, kasabhali nencwadi encane.
Buya uNomathemba.
Semnambithi uNomathemba, kasabhali nencwadi encane.
Buya uNomathemba.
Semnambithi uNomathemba, kasabhali nencwadi encane.
Buya uNomathemba.
Semnambithi
uNomathemba,
kasabhali nencwadi
encane.
Kodwa yini saxabana?
Buya uNomathemba.
Semnambithi
uNomathemba,
kuNomathemba kasabhali nencwadi encane.
Let's take a dance break.